This is Essence Vibes.
My. Oh yeah. Unitoki kwenye njozi zangu, swaga zako zinanimaliza. Sikuchoki mpenzi wangu, roho zako zinanimaliza. Sio mizizi wala madawa, sio miti shamba haya mapenzi. Sio uzuri, sio mavumba, sio umaarufu haya mapenzi.
Ife ife mi, my lover, kipenzi changu. Ife ife mi, ife ife mi, my lover, onife, oh ife ife mi.
Sio mkubwa katoto ka 2000 na choitaji kupendo mipilika siziwezi kuona we jambo kubwa na nipa haja za mwili wezidisha kunipenda mie kuchiti siwe
sio mizi
sio wala madama sio miti shamba haya mapenzi
sio uzuri
sio mavumba
sio sali
sio umaarufu haya mapenzi.
Ife ife mi, my lover,
my lover,
kipenzi changu,
kipenzi.
Ife ife mi,
kipenzi wangu.
Ife ife mi, my lover,
my lover,
onife,
onife,
oh ife ife mi.
My.